abinkingi ungilekelela uyazi ngiyakuthanda kodwa ngiyaphanda angikwazi ukuhlala la ngilinde wena kwakho yini ukungijabulela ngabinkingi ungilekelela uyazi ngiyakuthanda kodwa ngiyaphanda angikwazi ukuhlala la ngilinde wena.